trendybeats.com.
Things change from lovers, now we're enemies. I thought that we would be for centuries, and now you're just a memory. Oh, how things change from peace to pain, from love to hate. It feels insane to love again. Vile nilikutangaza na roho yangu nikatandaza. Ulichotaka we ungepata, kwa kweli we ungepata. Niliyempenda ananitisha, chanda na pete sasa ni vita. Unajaribu kunifilisha, na mimi pia na kufilisha. Oh, how we change. Kupigiwa sasa ni wa mwisho, mteja wa nambari hayuko. Story yetu imegeuka wimbo. Unadhani mimi nataka madem, ninatafuta fame juu nikiket the fame ta sing my name. Mtawika sana, cause even heaven knows when I'm alone. Fikra zangu on and on, you're all I want. Vile nilikutangaza na roho yangu nikatandaza. Ulichotaka we ungepata, kwa kweli we ungepata. Niliyempenda ananitisha, chanda na pete sasa ni vita. Unajaribu kunifilisha, na mimi pia na kufilisha. Oh, how it is. Lovers, now we're enemies. I thought that we would be for centuries, and now you're just a memory.
More music on trendybeats.com.